Olumu la watamu eno, yoku satu lukubye kodi, abazadde baweledwa magezi okuteeka enteeka teke nunga mwegendo kubira ange bayambako, okusobola okubira anga bakuma abaana baabwe baleme kubira anga bono nika, kubango okuumula tekutegeeza kumala kusoma, olusoma lujja kuddamo, atenga bayikanjako, ngono imamu omuzikiti gwa Shura, ogusangibwa mu kibuga ky'Emitiyaana, baba dayogera kono msasu wa FM. Onagama nti emirundi mingi, abaana bakuumibwa bulungi nga bali mu masomero. Chokabe badde waka akisere chitinche babera wo bono nekanga abana abobo wala bafu nembuto wabula ngevisinga biva kubazadde babwe okubala gajalira agama nche chisira nga abana bagendo kumula abazadde beteke teke
omuzadde fayo kulondola kati empisa y'omwana deka kumusindika wantu jajjo kuyiga empisa enkyamu abaana baffe abawala sawa 10-12 baberenga bali waka baleme kubeera ng'ate badda mu bidongo kubanga abafumbo bangi abakaaba nga bagamba nti abaana buli bwe bawummula ate amaka gaabwe nga gakyankalana n'olwekyo fayo ng'omuzadde bwe wabeerawo ensiisira z'okuyiga eby'eddiini empisa abaana baffe mubasindike sayidi eyo insha Allah basobole okubeera nga basoma namu abaana muleme kubeera mu biduula ndongo kweyisanga abamalaya kweyonona ate kkiriza osobole okuddayo okusoma nga uniform ekyakutuuka so si kuddayo okusoma ng'ate ggwe oli lubuto